hapa kosi kuwa na njia, tulisafia nia yetu na mema tuyatarajia. Mola tupe nguvu na hisia za upendo, fikra zetu na mawazo yetu yashikane, oh, oh. Shikamano wetu uwe nguzo yetu wa kuleta maendeleo. Mwana harusi na Amina Amani, Star Eli na Rasko, tupendaneni jamani, tuyafikie malengo yetu. Aziza Aisha Rama na Tatu, Shamsa Alice na Grace Nema, Chelsea na Mohamed Kaka, Alikia wa Mipasha na Joji Lastborn, kwenye makosa turekebishane, tusaidiane, tuelimishane.
Upendo huu tusonge mbele,
wana upendo tupendane, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Heshima idumu iwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Sala na dua ziwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Umoja udumu daima, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Wana upendo tupendane, tushikamane
daima, tusonge.
Heshima idumu iwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Sala na dua ziwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Umoja udumu daima, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Tuasonga mbele, maana penye nia hapa kosi kuwa na njia, tulisafia nia yetu na mema tuyatarajia. Mola tupe nguvu na hisia za upendo, fikra zetu na mawazo yetu yashikane, oh, oh. Shikamano wetu uwe nguzo yetu wa kuleta maendeleo. Mwana harusi na Amina Amani, Star Eli na Rasko, tupendaneni jamani, tuyafikie malengo yetu. Aziza Aisha Rama na Tatu, Shamsa Alice na Grace Nema, Chelsea na Mohamed Kaka, Alikia wa Mipasho na Joji Lastborn, kwenye makosa turekebishane, tusaidiane, tuelimishane.
Upendo huu tusonge mbele,
wana upendo tupendane, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Heshima idumu iwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Sala na dua ziwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Umoja udumu daima, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Wana upendo tupendane, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Heshima idumu iwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Sala na dua ziwe ngao yetu
daima, tusonge mbele.
Umoja udumu daima, tushikamane
daima, tusonge mbele.
Wapewa na upendo bro, tono na cheza pale. Wana upendo tupendane, tushikamane.